heaven.
Dapper on the track.
Yeah. Hakuna aliamini mwisho wetu utakuwa namna hii. Kweli bahari ya Hindi na sikio la kufa lisikii. Yani girl from heaven, beautiful nyinyi ndo alenifanya usiku silali mchana. Baby haya so mapenzi ni uchizi. Now I'm fight for my freedom, matatizo mpaka na ukosa usingizi. Kumwacha is not easy. Uruma na inaniuma, nembe limekuiva na misha ukaule mkao wa kuchuma. Nampenda yendo ananipa raha. Tulikutania chemba ndo tukaivamia daso. Tunaishi kama family. Ya kipika mina pakua, she's honest girl. Ila for now I'm a change pure. Kama natatizo asemi wala leti complain. Figa number 8 na ubamba kwa kila top 10. Ndwa kwenye raha na pain. Hata mfuko kiwa plain ni love and vibe. As a free of the ocean. Kama Samsoni Delila limkalisha kwa nywele. Lomine wakuna wenzangu ndo nimepatwa na upele. Kidume cha mbegu nani nitacheza naye bafuni. Wakati anajua everybody yendo wangu bafuni. Rudy home baby, pick my phone. Take it easy baby boo, don't leave me alone. Sijo kanitoa moyon, can move on my zone. Ni mengi tumepita, life still goes on. Yeah.
Ulikuwa ni mlango umesiri kila changu. Hebu ondoa kinyongo upoze moyo wangu darling. Bora nichape mpaka nilie. Tena unipe raha nijilie. Mimi nichape mpaka nilie. Tena unipe nipe raha nijilie. Nichape.
Mama nimezama mazima. Nao ni giza tatasina. Ziki ni mnene, speaker ni mbovu zisha zima. Silo juho usiku wa giza nkiuliza anakaa kimya. Anarudisha mzani kasha pima. Yeah. Wendo ziwa la mapenzi, mvuvi nifanye peke yangu. Hata wakija na lens baby wasone nyavu zangu. Mwene macho ambiwi ona puto naingia mwiba. Siamini fraa yangu inakuwa shida na ipataje tiba. Sakafo moyo nekupenda unanendesha. Wangu wa moyo suena choyo sifanye penzi vice versa. Mama love don't care wala litaji pesa. Unezo kawa ni mzima ghafla kafa kwa pesha. Mpeleka nyumbani na msindikiza dukani. I love her from my heart, yeah, she number one. Kazi kazi chumbani kinitaga wobani, najua burudani kuku kashafia bandani. Ona na shindo fanya kazi, stress ya kili kaimeganda. Kija piche zaki na zile fujo juu ya kitanda. Shida ni lena na isi kitoka itarudi panchani. Kama inwekea madawa suwezi kumuacha. Kwa kuna pata fweni faraja mapenzi yako. Takunifanya mgeni wakati mwenyeji wa mwili wako. Smile zito lene ahashki. Check your skin na vutika kama lastiki. Napo utazama usoni kaifungwa mboni na ivuta piche. Takwaje moni memka nkolon. Nana tapika baby, I can find mungina aneza ka fix. Ila nta miss kiss baby against your lips.
Ulikuwa ni mlango umesiri kila changu. Hebu ondoa kinyongo upoze moyo wangu darling. Bora nichape mpaka nilie. Tena unipe raha nijilie.
Ni chape.